Isithombe samashumi amabili nane. UJesu uphilisa umfana namadimoni. UMarko 9 amavesi 14 kuya ku-29. Indoda yaletha indodana yayo kubafundi bakaJesu, yabacela ukuba bakhiphe amadimoni endodaneni yayo, kodwa abakwenzanga. Wase eyisa kuJesu. Lapho imimoya emibi ibona uJesu, yenza umfana waba nesifo sokuwa esibi. Wawa phansi ezigingaginga egcwele amagwebu emlonyeni. Uyise wayethemba elincane ukuthi uJesu angamphilisa, wayesethi, "UJesu, kodwa uma ungenza yonke into, sizwele, usisize." UJesu wathi, "Uma ungakholwa yonke into iyenzeka, kokholwa kuNkulunkulu." Uyise womfana wababiza, "Ngiyakholwa, ngisize, ngihlule ukungakholwa kwami. Bomoya abayizithuli, ngiyaniyala, phumani kuye, futhi ningaphinde ningene." Imimoya yamemeza yaphuma kumfana. Umfana walala wathula, abantu abaningi bathi ufile. Kodwa uJesu wambamba ngengalo, wamsukumisa, wazimela ngezinyawo zakhe. Emva kwesikhathi, bambuza ngasese, "Kungani thina sahlulekile?" UJesu waphendula, "Lolu hlobo lwamadimoni lungaphuma kuphela ngomthandazo." Emva kwesikhashana lokhu kwenzekile, abaholi bambulala uJesu. Kodwa kulapho uJesu enza isimangaliso esikhulu kunazo zonke. Wavuka kwabafileyo, wanqoba uSathane nokufa okungunaphakade. UJesu mkhulu ngaphezu kwayo yonke imimoya nezithixo kulo mhlaba, futhi unamandla ngaphezu kwazo zonke izinto, ngokuba uJesu nguye kuphela uNkulunkulu weqiniso.